White House Music Production. The real definition of the real rap is over here. What else? Shadow Walker stand here.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Maktika Huli. Listen. Mokila Gachelo na Wima. Na wimo hulenda tuhaso mfikena paketo na panga la yadi na skip tarishap. Pwela jonzina wapanga po cup. Tunwene po manja tushinke po cup. Na senda no wola na fika na pakantemba. Na senda na chula tofika na pamukamba. Umukamba apanga po chamba. Na konga nentela shila tati hai. Jebele mumu tima you are mine. Jelanda mokunde mone foka pango. Shila pukulanda kampanga na namba. Kale tulishepo nde mone ke chungulo. Chungulo na mone kano kushirisha. Wangu tachebe type kushirisha. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle.
One more time.
Bale pwile tenisha ni nwapo. Na isanga na kielo ni sansa. Nisansa ndio mfa wino yuwe na lalete nsansa. Tucheshesha 626 dole shentai wati ah 86. Badisha pama nikazi si udikwi. Nasenda no hula masampo muhula masampo tusenda mufiola. Mnewo supply nde teleni bad. Mwana mayati kuno kumunata. Tuanga la boy tuwomba na time. Shade workers apa any mulain. Shakwata ma friends na kwata ma partners. Shoutout to my nigga Prince IK. Black spoke and skipped I gotcha. Shoutout to my homies. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo.
I'm all about the money and the power. I just money baga akasuwa kawa. When I step on the mic I'm really cool. No play but funda la mashilala. When I wake up in the morning I hear fam when the money keep on calling. At least kwa na kwato kwa 50 on uchelo kwa bondi. Then me na kwa kaso. Magelo sinifuna chikwela. But snail queen school ina sinifuna. Pa streets vani zibantile dealer. I'm on top with the top of the tower. Zebombe shangwate kwa money. Magelo kwa sites ba dance with the money. Ma pressure ya paka. So bombe shangwate kwa mwina kwa lika.
Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Mbukile manje to hustle, to hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. Hustle, hustle, hustle. Bale pwile tenisha ni nwapo. The real definition of the real rap is over here. What else? Zee Biggie Money wa Kalagi. BG Rise. Ba Park, John Park, Mufasa. What else? TP.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Real TP Pan the Cash.